Yeah. Another episode. Mr. Boy. Class in session. No discussion. You will record. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Ni warushe. Ni warushe. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Ni warushe. Ni warushe. Mtoto yuko tighting. Kila kitu fake. Telephone fake. Yeah. I'm fighting. Mtoto yuko tighting. Kila kitu fake. Telephone fake. Yeah. I'm sweating. Ngoja ngoja. Hapa ni moja moja. Moja baada sa. Mimi na chamba. Ana shinga. Tupa vitamba. Tena vitama. Mr. Boy. Nimekam na CD. Sunajua hayo ngoma na ajeza kwa CD. Nina microphone. Sive kagichene. Usiulize ni kwa nene. Jiri play your CD. Niwaoneshe ni kwa nene. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Acha ni waguze. Ni warushe. Ni warushe. Acha nipuuze, pesa ndole wama. Acha nipunguze, nikwaruze. Hey, yeah, dele mina washa. Mina guza, dele mina washa. Zaidi yao, dele mina washa. Mina guza, dele mina washa. Wengi wao, nifanye mishe mishe. Niwaguze, niwarushe. Hey, yeah, nifanye mishe mishe. Msibishe, mnipishe. Hey, yeah. Acha niwaguze. Acha niwaguze. Acha niwaguze, niwarushe, niwarushe. Acha niwaguze, acha niwaguze. Acha niwaguze, niwarushe, niwarushe.
Toto lips ndogo, ndogo, ndogo kabisa. Tena mate moto, moto, moto kabisa. Wengi wamepigana, wengi wamezozana. Hadi kina Suzana.
Babu.